studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
yare no gaydi lewru fevrier hitande 2016 jenna yamde soki do studio tamani miden tawa elimination de la presse bamo ko jottino no do kabaruji do yumor way galo o do kabaru lo bon yimbe le jibbe balo leedi meden dibe kollitiwi wakkati joni o sa dewele 12 lewru mars ndu kabaru balo yuru hani fuddude fiere kasel leedi meden di tagal ko gube de luttindirno lebbi kurdi ko wakkati joro assemblée nationale leedi meden dibe kebini dido tida laaji dabare ɗum wono no kanjo guɓe goɗɗe kasen jeddude wakkati jonoɓe kollitiwide sa ƴeewi ɗiɗo dabareji ɗi kani heeƴere ƴeewe yallah hono wattu keƴaɗo o duhani ƴewtirede wakkati joni o le majjum ɓe gaɗi noddago fewde wakkati jonoɓe kollitiwide hono heeƴoji ɓamaɗe ɗum wono no jukkoje ɓamaɗe fewde e yimɓe woɓeɓe ɗiɗo jukkole ɗe kuñce wakkati joni o walde neɓe noddirta parena wakkati jonoɓe gondi hokkidirde juuɗeɓe gaɗi noddago fewde e jama oɓe mbi immo ƴeewa hono golleji bonɗiɗi laamu o wondi e gollude wakkati jonoɓe kollitiwide le majjum ndu sa ƴeewi laamu o holli ɗo bawɗe muɗum kaaɗi wakkati joni o ko jama o domtiri ɗum ko ɗum wonono golleji kani waɗirde le leydi meɗen ɗiɓe kollitiwide ko yaata 200 golle ɗum hani hani darnede ɗo e hitande 2018 ɗiɗo golleji ɓe kollitiɗe gal musaɗaji kani watte lihen ko ani yaafa e millionji $600,683 dollar noɓe kollitirwide golleji ɗiɗon kani golle ɗon le cercle sankani e yoro soko fo $200 suko jokkolle hani hokke ton golle sakiraɓe ɗum wonon sembe kabaruji ɗumin jogini on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade hollitinde wiide wakkati joni o tiɗallaji tongiɗi e fiigol bolo le leydi meɗen ɗi ɗiɗo tiɗallaji keɓanama dabare micciteɗe wiide ɗum waɗi lebbi kurɗi wakkati joni o championnat o fiyataki le leydi meɗen ɗi wakkati joni o kamɓe ɗum woni hon laamiɓe fédération oɓe kollitiɗo ɓe beltiki le ɗiɗo golleji sanne saabi dana hollite wiide ɗiɗo tiɗallaji ɗi jaɓɓinama wakkati joni ɗum e tawede furduɓe golliti wiide fa hande hono koɓe kayfa hollitade wiyede yurku yurku yiyama le golleji ɗi koɓe mbi yimɓeɓe an kani noddude ɗum saria ƴeewe hon ɗum laɓɓinirte keɗe kanko noddirteɗo Kassim Coulibaly o yo gollo ɗum on walde neɓe noddirta fema futti nde ko haali do hen to foccitago Mouhamadou Sama Seku
e ley kabaru fiigol bollo Mali o assemblée nationale wi'i kala kooliɗo ana jogui talki kollitoji yurku yurku waɗi yo totta ɗe suudu ministre kumminiɗo fiigol bollo salla eɓe jottina ɗum procureur o ma kamɓe e koye mabɓe naɓa ɗum to procureur o toon banggal almusaɗɗaji fédération o ma jawdi ko FIFA ma kaf hokkata hitande fof FIFA e hoore mum imminta neɗɗo yo wara ƴewta kabaru majjum kala cikitiɗo jomum e hoore mum darda FIFA ma kaf ma tas wara laɓɓinde ɗum so haaɗi e mi e hooran kay mi wiyan tiɗɗallal ngal timmi saabi en jottike nokku ɗo kanɗen teddinde fiigol ballon leydi Mali so won jedduɓe sariyaji e so won yimɓele woɓɓe tedduɓe banggal politique e laamu kaldi hakkude moɗon miɗo miila goto fof ana hani yeccitade e yeppude baasi o
wakkati joni o guɓe goɗɗe ɗe ɓe kollitiwide sa ƴeewi hono wattu keeƴaɗo fa ɗiɗo golleji golle fa yetto yo hono kaldal gaɗugal hakkude mabɓe ngal hani teɓirede ɓe kollitiɗe oɗo wattu ɗum hani ɓillitede seeɗa le majjurdu ɓe mbi ɗum hono jukkoje ɓamaɗe fewtude e yimɓele woɓɓe an ton ɗeɗo jukkoje tinnoɗe immine wakkati joni o farde wotteji ɗum woni hono kabaru ligue de bamako farde muɗum wadde ɗo nokku meɗen o keɗe kanko noddirteɗo Mamadou Dipa Fane o ko haali dow hen do foccitago Mouhamadou Sama Seku
min fu min jaɓi baasi o timma kambare leydi Mali mi e hooram woni gaɗuɗo hen mande juuɗe am keña min jaɓali noon signinde ɗum nden saabi min gullitima noon banggal caɗele moɗe goɗi hen ɗi fay keña ndun min garti dow majji sala golle ɗe ana ɓamta hono ɗum haniri ni min kawri dow toɓɓe jeegom ka fa han yooɓe ƴewta ɗo ɓe gullitiɗo sala toɓɓe ɗe foof ana yamire yo golle toɓɓe ɗiɗi goni ko dewrintinoɓe tiɗini min yo jawdi ndi reene e yo min garta dow suɓagol halfinteɓe ligue bamako banggal championnat o ley lewru mars ɗum hani ɓamtede e ley majjum holitama wiide équipe ngaji nayyi ɗi foof ana hani gabintine
sakiraɓe oɗo mbalinirtiri miijoji moɗo hello amen bembalande ngal mi noddirta phase facebook ngal walde ndeɓe noddirta parena koɓe gaɗi batu mabɓe hitande 2016 le cakkuti yontere nde wakkati joni ɓe gaɗi noddago fewde e jama oɓe mbi fo immo fewta e golleji ɗum wono golleji ɗi laamu o wondi e gollude wakkati joni ɗi juɓɓaki noon ɓe kollitiri wiide le majjunduɓe kollitiwide wakkati joni o sa ƴeewi hono laamu o hono ko domtirako wonɗi heɓa e golleji kewɗi keɓa ley hen gollede ɓe kaali ley hen haalaji kewɗi du fa yetto hono jiyaddin koɓɓe gondi nokkane no kaldale kawral ngal hani taɓirede keɗe kanko noddirtel jigui ba keto yo secrétaire général walde parena nde ko haali dow hen do faccitago Mouhamadou Mamadou Sama Seku.
Leydi jogido tidallaaji kewdi hono leydi men di do milliard wi temadere e jetti yamira yo hokke sorrasi en yide cogu susete mu temedde di ngabba fa ujunaaji jeegom yo rafi leddi kiyaku mu meeda ka yiyede non so eden jidi habude bombe sumibe an haani yo tawreden sorrasi en landinibe fa sanne bangal kaaki kaborde bangal hakkile mojjo bangal laamibe be momta jawdu mun en leydi jogido tidalla gila duubi tati tidallaaji mun beeda nyande fuf saabi halaaji o nyidi laamibe an haani ben laamibe hanne ngonga salaabe pera e gollana nafa bibe leydi ndi bangal talkul aljendu nafa fuf wala e ko sinnina ko yo tawtide ko e mabbe tan waddani be dun so be ngadani non hakkile hejoji godi di dum burata non nafude en dina talkul ndu ko be kaani wadde woni be landina kawrital mangal bibe mali fuf wara hala azawad tande totondiren hakkilaji do kala ko haani wadede salla golleji talkul ndu ana heba lawu dun ne gasata caggal dewral
ko foti milliyoji ujunere e milliyoji temere jeego e cappantati e joybe ko litti widno anni wattede wakkati joni e projet o do kabaru sinninama hakkunde ministre kuminido kabaru golleji leedi meden di kanye waldinde be noddata faawole majjumbe ko litti widbe ngaran darnude ko yaata golleji ujunaji temedi leedi meden di golleji temedi di ngaran darnede le balde ngaroje de le laamu sankanye e le laamu yoroso kede kanko noddata do mohammed babe o ministre kuminido kabaru golleji sukabe jokolbe leedi meden di ko haali do to foccitaago mohammedou samaseku.
Le gouvernement du Mali attache
Lamu Mali o ana jogori sobe kabaru golle sukabe sabi kambe ngoni nuyle habugol talkaku e beedande yimbele mojjere o do projet mo duubi tati do beedari bangal habugol o rafi golle sukabe gure wuddu e baleri leydi Mali e wallude gouvernement o bangal dabereji jiriwere golle sukabe de e ekintinte golleji demal e kala ko sukabe hasindini o mo hani sawi binde golleji temede didi e yirwinde temede joyi goddi lami do Luxembourg woni kokkudo almusada projet o dum wara million goto e ujunaji temedara e noga e jeddi dollar américain nokkuji baler leydi ndi ngoni do projet o wadana cercle sans les régions segu et cercle yoroso les régions sikasso
dans le cercle de yoroso
be goliti wido o do kabar rusa je yoko yata milliyoji temedere e cappant milliyo temedere cappant joni non be koliti wido dum watta dum non suudu immeuble ngaru mawdu to kita to kandu humanade kabaru yimbele demobe gombe leedi meden di kanko ministre kuminido kabaru demal leedi ndi o holiti wido wakkati joro dum faaboto dum non yimbele kuminibe kabaru demal kanye demobe gombe leedi meden di yalla demangal ana feewle no ko kede kanko nuddete kasum demoyo ministre kuminido kabaru demal leedi meden di ko halido hen do foccitaango mohammedou Samaseku.
Ce bâtiment avec ses
annexes mo darnugol mun hawri million ngaji temder e chapande joy e joy ugnaji chapande jeddi e go e temede joy e chapande tati e didi ana latono sababu gollobe pedirke adres o hebano gollira salla fanda golliji mabbe ana hebo imare de ngoni hectare uji ujunere e temedere be pedirke mo inta ley ladde kita perimetre uji temder e chapande jeegom der mahina chapande jene kiloji lawi chapande jeddi der tambaka e manatali nogay der sirakoro e tofigo bulli chapande tati nogay di yite nange latto sababu pompude di e kanye sa po de pompirta juude pommo inte do mayo duame hakune kanya fini e sefeto e kanya golleji goddi
ki mo être réalisé.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekirabe jeno do ne le réseau ngaji meden de puddirando duwanso dobe collectivité ONG no dirteedo groupement solidarité wakkati jono kambe gondi hokkindirde juude do won yimbe le gombe tombe hu yimbe le huminibe kabaru himme e yurmenle majjube ngadi kawrtalle cekiti internet to duwanso to ngal o kawrtal hollitaama wiede do won saraabe sukabe jangobe gombe tombe fa yotto yimbe le kuminibe kabaru hakkeji sukabe kambe ngadi le ngal do kawrtal wakkati jono be pamminaamo no hakkeji sukabe ngorrito le majjube kambe ko mabbe ko kliti wiide be ngarab abdulle hen anniyaji no be berte e golleji di suka be gollinte buddi sembeji mu en se wuruto ngardam faado banna madobe kollitiwide wakkati joni o kawrtal fuddi nokku noddirte do tubaro ba hollita werdi le ngal do kawrtal du wakkati joni ko yaati himbeere cappande nayo hono kuminibe kabaru jande ana le ngal do kawrtal ko woni faana mudu wakkati joni fa pammine hono kaaki ko be kaani soddi ton kaaki di suka be kaani nawtirade ngal do kawrtal ngal haani waddi ton balde didi meri ngo to kan landini ngal se wuruto ngardam faado gawodo do hono asmo noddirta kamé ko hollitaamu wede wakkati jonobe keedintini biro mabbe keso gondo to odo biro hollitaawé do wonno to il hitaade 2003 o heedintinaama le hitaade 2015 le majjundo be kollitiwde wakkati jonodo woni ko woni faana mudun faabe jeyal hono be kibirta kanko horeje keso noddirta Alassane Touré o wadi noddango fode yimbeele be hollitiwde hono deweteebe njobayno hono ko anni ko kanno yobudi il arande ko fuktino njobay il yafa Emilio Chapade nay e jetti CFA se wuruto garanti minireedo segudo ko yimbeele chapande joyo mer ngabe kanye ko gollidobe mer ngabe iwri le cercle ngaji ili laamu sego holita wede kambe gonno e wadde ton kawrtal mabbe wakkati jono fal pammine hono be kaani jogiraade jawlel dum woni commune ngaydi kambe ko mabbe ku pamminte wakkati jono talkur hono tongo non tondube kokkale hen hakkilaji mabbe lannibe odo golle walde hono mere gombe leedi medin hokkindiri juude e leedi peyiba sekiraabe sembe kabaru dum min jogini on do hande de hollitinde wiide tan dum wonono fiugol bolo leedi medin di wakkati jono dido tidallaaji di kebanama dabare be bi bande le sappo di lewru masndu dum hani fuddutinde leedi medin di tiagal ko tidallaaji di ngadno lebbi kurdi hakkunde jamaare fiobe bolo leedi medin di sud assemblée hebini dido tidallaaji dabare dum e tawede fu kambe dum wono wobbe gube godde debbe ko li tiwide wakkati jono fardi dum fiugol gol jewtede wakkati jono an hani ko jewte hono to godde anton jewe du wakkati jono on debbe jukkoje de ngada fewde e mudum be dedo jukkoje imine ko yaawi walde deb noddata parena wakkati jono be ngadi noddango fewde e jama o tinno immo jewa yalla hono golli laamo wonde e golludi be ko li tiwide do golleji boddi no jamaana hani jewde hono sakirtoddu le majjum be ko li tiwide laamo holli do boddi mum kaadi hono ko jama o domtiri dum ko be kollitiwide wakkati jono sa ƴeewi ko yaata en cas hitande 2018 ne be kollitiwide ko yaata golleji ujunaji temedde dum hani darnede le leedi meden di bamde nyalawma hando yottiade fa hitande 2018 kal musaddaji ko anni wattale o do golle ko do an yaha fa millionji ujunere e millionji temedde jago e chapantati e joyi dum won dollar americain no be kollitiwide do golle jarkani jokkite dum le laamu sankanya e yoroso